Esule ye kuminenya. Mukama na agamba Musa nti, lino lyerina abange teka lyo mugenge kunaku olw'okulongoosebwa kwe. Analete wangeri kabona. Awo kabona na afulumanga mu lusiisira, kabona na akebera, kale, laba, endwadde y'ebigenge bw'eneebanga ewonye ku mugenge. Kale, kabona, analagira ng'okutwalira oyo agenda okulongoosebwa ennyonyi bbiri ennongoofu, ennamu, n'omuti omwerezi, n'olugoye olumyufu, n'ezobu. Awo kabona analagira ng'okuttako emu ku nnyonyi mu kintu ky'ebbumba ku mazzi agakulukuta. N'ennyonyi ennamu anaagiddiranga n'omuti omwerezi n'olugoye olumyufu n'ezobu, n'annyika ebyo n'ennyonyi ennamu mu musaayi gw'ennyonyi ettiddwa ku mazzi agakulukuta. Awo anaamansiranga ku oyo agenda okulongoosebwako ebigenge emirundi musanvu, n'amwatulira nga mulongoofu, n'ateera ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga. N'oyo agenda okulongoosebwa anaayozanga engoye ze, n'amwa enviiri ze zonna, n'anaaba mu mazzi, kale anaabanga mulongoofu. Oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira, naye anaamalanga ennaku musanvu ng'ali bweru w'eweema ye. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omusanvu, anaamwanga enviiri ze zonna okuziggya ku mutwe gwe, n'ebirevu bye n'ebisige bye. Enviiri ze zonna anaazimwanga, era anaayozanga engoye ze, n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, kale anaabanga mulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana anaddiranga abaana b'endiga abalume babiri abataliiko bulema, n'omwana gw'endiga omuluusi ogumu ogwakamaze omwaka ogumu ogutaliiko bulema, n'ebitundu bisatu eby'ekkumi eby'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta obutabuddwamu amafuta, n'ekibya kimu eky'amafuta. Ne kabona amulongoosa anaateekanga omuntu agenda okulongoosebwa n'ebintu ebyo mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anaddirangako gumu ku baana b'endiga omulume n'aguwaayo okuba ekiweebwayo olw'omusango n'ekibya eky'amafuta, n'abiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Awo anattirwanga omwana gw'endiga omulume mu kifo mwe battira ekiweebwayo olw'ekibi n'ekiweebwayo ekyokebwa, mu kifo ekiri mu kifo ekitukuvu, kubanga ekiweebwayo olw'ekibi nga bwe kiri ekya kabona, ekiweebwayo olw'omusango bwe kiri bwe kiti, ekyo kitukuvu nnyo. Kale kabona anaddiranga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona n'aguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okw'oyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'oku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'oku kigere ekyo ekya ddyo. Kale kabona anaddiranga ku kibya ky'amafuta n'agafuka mu kibatu eky'omukono gwe ye ogwa kkono. Awo kabona anannyikanga olunwe lwe olwa ddyo mu mafuta agali mu mukono gwe ogwa kkono, n'amansira ku mafuta n'olunwe lwe emirundi musanvu mu maaso ga Mukama. Ne ku mafuta agasigalawo agali mu mukono gwe, kabona anaagateekanga ku nsonda y'okutu okwa ddyo okw'oyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'oku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'oku kigere ekyo ekya ddyo ku musaayi gw'ekiweebwayo olw'omusango. N'amafuta agasigalawo agali mu mukono gwa kabona anaagateekanga ku mutwe gw'oyo agenda okulongoosebwa, era kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo olw'ekibi n'atangirira oyo agenda okulongoosebwa olw'obutali bulongoofu bwe, oluvannyuma n'alyokatta ekiweebwayo ekyokebwa. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta ku kyoto, era kabona anaamutangiriranga, kale anaabanga mulongoofu. Era bw'anaabanga omwavu n'atayinza kufuna ebyenkanaawo, kale anaddiranga omwana gw'endiga ogumu omulume okuba ekiweebwayo olw'omusango okuwuubibwa okumutangirira, n'ekitundu kimu eky'ekkumi eky'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta n'ekibya ky'amafuta, ne bakamukuukulu babiri oba amayiba amata abiri nga bw'anaayinzanga okufuna, erimu linaabanga ekiweebwayo olw'ekibi n'eddala ekiweebwayo ekyokebwa. Ne ku lunaku olw'omunaana anaagaleeteranga kabona olw'okulongoosebwa kwe ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu mu maaso ga Mukama. Awo kabona anaddiranga omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo olw'omusango n'ekibya ky'amafuta, kabona n'abiwuuba mu maaso ga Mukama okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa. N'atta omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona n'atoola ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango, n'aguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'okukigere ekyo ekya ddyo. Awo kabona anaafukanga ku mafuta mu kibatu ky'omukono gwe ye ogwa kkono. Kabona n'amansira n'olunwe lwe olwa ddyo ku mafuta agali mu mukono gwe ogwa kkono emirundi 7 mu maaso ga Mukama. Kabona n'atoola ku mafuta agali mu mukono gwe n'agateeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'okukigere ekyo ekya ddyo mu kifo eky'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango. N'amafuta agasigalawo agali mu mukono gwa kabona anaagateekanga ku mutwe gw'oyo agenda okulongoosebwa okumutangirira mu maaso ga Mukama. Era anaawangayo ku bakamukuukulu omu oba ku mayiba amato limu nga bw'anaayinzanga okufuna, erimu lya kiweebwayo olw'ekibi n'eddala lya kiweebwayo ekyokebwa awamu n'ekiweebwayo ekyobutta. Era kabona anaatangiriranga oyo agenda okulongoosebwa mu maaso ga Mukama. Eryo ly'etteeka ly'oyo aliko endwadde y'ebigenge atayinza kufuna bya kulongoosebwa kwe. Era Mukama n'agamba Musa na Aloni nti, "Bwe mulibanga mutuuse mu nsi ya Kanani gye mbawa okuba obutaka, bwe nnaateekanga endwadde y'ebigenge mu nnyumba ey'omu nsi ey'obutaka bwammwe, awo nannyini nnyumba anajjanga n'abuulira kabona nti ennyumba efaanana gye ndi okubaamu endwadde. Kale kabona anaalagiranga okumalamu ebintu mu nnyumba, kabona nga tannaba kuyingira kulaba ndwadde, byonna ebiri mu nnyumba bireme okufuuka ebitali birongoofu." Oluvannyuma kabona n'alyoka ayingira okulaba ennyumba. Kale anaakeberanga endwadde, era laba endwadde bwe n'ebanga ku bisenge by'ennyumba nga byewummuddewummudde, enguudo oba nga za nnawandagala oba myufumyufu, n'ekifaananyi kyayo nga kifulumye munda w'ekisenge, awo kabona anaafulumanga mu nnyumba n'agenda ku mulyango gw'ennyumba n'aggalira ennyumba ennaku 7. Kale kabona anaakomangawo ku lunaku olw'omusanvu n'akebera. Era laba endwadde bw'eneebanga ebunye ku bisenge by'ennyumba, kale kabona anaalagiranga okuggyamu amayinja agaliko endwadde n'okugasuula mu kifo ekitali kirongoofu ebweru w'ekibuga. Era anaalagiranga ennyumba okugikolokota munda enjuyi zonna, era banaafukanga ennoni gye bakolokota ebweru w'ekibuga mu kifo ekitali kirongoofu, ne baddira amayinja amalala ne bagateeka mu kifo ky'amayinja ago, n'addira ennoni endala n'agisiiga ku nnyumba. Awo endwadde bw'eneekomangawo n'efuutuuka ku nnyumba ng'amaze okuggyamu amayinja, era ng'amaze okukolokota ennyumba, era ng'emaze okusiigibwako, kale kabona anaayingiranga n'akebera. Era laba endwadde bw'eneebanga ebunye ku nnyumba, ebyo nga by'ebigenge ebirya mu nnyumba nga si nnongoofu, awo anaayabyanga ennyumba, amayinja gaayo n'emiti gyayo n'ennoni yonna ey'ennyumba, era anaabisitulanga n'abijja mu kibuga n'abitwala mu kifo ekitali kirongoofu. Era nate buli anaayingiranga mu nnyumba ekiseera kyonna ng'ekyali nzigale anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era buli anaasulanga mu nnyumba eyo anaayozanga engoye ze, n'oyo anaaliranga mu nnyumba eyo anaayozanga engoye ze. Era kabona bw'anaayingiranga n'akebera. Era laba endwadde nga tebunye ku nnyumba, ennyumba ng'emaze okusiigibwako, kale kabona anaayatuliranga ennyumba nga nnongoofu kubanga endwadde ng'ewonye. Awo anaddiranga olw'okulongoosa ennyumba ennyonyi bbiri n'omuti omwerezi n'olugoye olumyufu n'ezobu, n'attako emu ku nnyonyi mu kintu eky'ebbumba ku mazzi agakulukuta. N'addira omuti omwerezi n'ezobu n'olugoye olumyufu n'ennyonyi ennamu n'abinyeka musaayi gw'ennyonyi ettiddwa ne mu mazzi ago agakulukuta, n'amansira ku nnyumba emirundi 7. Era anaalongoosanga ennyumba n'omusaayi gw'ennyonyi n'amazzi ago agakulukuta n'ennyonyi ennamu n'omuti omwerezi n'ezobu n'olugoye olumyufu. Naye anaateranga ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga okuva mu kibuga. Bw'atyo bw'anaatangiriranga ennyumba, awo eneebanga nnongoofu. Eryo ly'etteeka ly'engeri yonna ey'endwadde y'ebigenge, era ery'ekikakampa, era ery'ebigenge eby'okukyambalo, era ery'ennyumba, era ery'ekizimba, era ery'ekikuta, era ery'embalaba erungudde. Okuyigirizanga bwe kinaabanga ekitali kirongoofu era bwe kinaabanga ekirongoofu, eryo lye tteeka ly'ebigenge.